Amahubo 109 verse 1. Ungathuli uNkulunkulu wokubonga kwami, verse 2. Ngoba umlomo omubi nomlomo wenkohliso bavulile ngakimi, bakhulumile ngami ngolimi lwamanga. Verse 3. Bangizungeza ngamazwi enzondo, balwa nami kungekho sizathu. Verse 4. Ngenxa yothando lwami bangizonda, mina ngisemkhulekweni njalo. Verse 5. Bangibuyisela okubi ngokuhle, nenzondo ngothando lwami. Verse 6. Beka umubi phezu kwakhe, makube omelene naye ngasesandleni sakhe sokunene. Verse 7. Ekwahluleleni kwakhe, makalahlwe icala, umkhuleko wakhe mawube yisono. Verse 8. Insuku zakhe mazibe ingcosana, omunye athathe isikhundla sakhe. Verse 9. Abantwana bakhe mababe izintandane, umkakhe abe ngumfelokazi. Verse 10. Abantwana bakhe mababe izintandane baphanze, bacele bekude nezindawo zabo ezichithekileyo. Verse 11. Umtsheleki makabambe konke anakho, abafo baphange izithelo zomsebenzi wakhe. Verse 12. Mangabikho menzela umusa futhi kungabikho ohawukela izintandane zakhe. Verse 13. Inzalo yakhe mayinqunywe, igama layo malesulwe esizukulwaneni esilandelayo. Verse 14. Ububa uyise mabukhumbuleke kuJehova, masingesulwa isono sikanina. Verse 15. Mababe phambi kukaJehova njalo, kunqunywe isikhumbuzo sabo emhlabeni. Verse 16. Ngokuba wayengakhumbuli ukwenza umusa, kepha wazingela umuntu odingayo, nompofu nodabukileyo, ngenhliziyo yokuba ababulale. Verse 17. Wathanda ukuthuka kweza phezu kwakhe, wayengathukuzi ngesibusiso sahlala kude naye. Verse 18. Wagqoka ukuthuka njengesambatho, wangena ezibilini zakhe njengamanzi, nasemathanjeni akhe njengamafutha. Verse 19. Makube kuye njengesambatho asembathayo, nebhanda azibopha ngalo isikhathi sonke. Verse 20. Lokhu makube ngumvuzo wezitha, uvela kuJehova nowabakhuluma kabi ngomphefumulo wami. Verse 21. Kepha wena Jehova Nkosi yami, ngiphathe ngokwegama lakho njengokuba umusa wakho ulungile, ngisindise. Verse 22. Ngokuba ngingodingayo nompofu, inhliziyo yami ilindele phakathi kwami. Verse 23. Njengethunzi eselilide ngiyamuka, njengesikhonyane ngiyapheshulwa. Verse 24. Amadolo ami abuthakathaka ngokuzila ukudla, nomzimba wami uswele ukukhuluphala. Verse 25. Futhi ngaba yesihlamba kubona, bengibheka banikina amakhanda abo. Verse 26. Ngisize Jehova Nkulunkulu wami, ngisindise ngokomusa wakho. Verse 27. Ukuze bazi ukuthi lokhu kuyisandla sakho, wena Jehova ukwenzile. Verse 28. Mabathuke bona, wena ubusise, nxa bevuka mabajaphe, kepha inceku yakho mayithokoze. Verse 29. Amabelene nami mabembeswe amahloni, bagqoke ukujabha njengesambatho. Verse 30. Ngiyakumbonga uJehova ngomlomo wami, ngimdumise esixukweni. Verse 31. Ngokuba uyakuma kwesokunene sompofu, ukumsindisa kulabo abalahla umphefumulo wakhe.